olo e mafuta male SBS Samoan.
Lapata ia ele palapotopotonga leo leo ile malo tele le AFP le tulanga olo to sinai tu pulanga talavo itala inga sese lunga le upenga tafa ilangi mo oai ina a wai ile tau puleina male fatino ina osofa inga terrorisi. Na saa anua se sui ili Australian Federal Police ili Channel 9 ili faata usanga ua tuanai e toa tolu se fulu malilima tamaiti ilalo le se fulu malivalu usanga le maatutua na sua sua eina pe molia ili taupule ina wasofa inga terrorisi au se taliena ii. Onisi neyo faa ilonga ua faa utua ina le AFP maatua ina ia maataala ia ii.
So the kids don't understand that the friendships are dangerous at first. The friendships present themselves as exciting. Somebody showing an interest in me. They think I'm cool. They're sharing stuff with me. I'm important. Obviously, if kids are a bit lonely or going through some moments of trauma, they're more vulnerable. But parents can see changes in their ideas, changes in the friendships that they have on and offline. And, so often signs of more transgressive behaviour. These all sort of point to somebody in that young person's life that the parents can't see themselves.
O loo masalomia leo leo o se mūtele nā awhia ai le sunako se mālu malu tāpua i re tāpua inga iutei e Melbourne na tutuina ma le faa moe moe e se tangata po o ni tangata. E ovai le ono se fulu i le fuimu na tau ma le mūtele i le Adas Israel Synagogue i le pitanuu o Ripponlea i Melbourne lea na amata i le te o le afo le faa i le vaevea o nei. Na faalia Braden Cinnamon o le fuimu i Victoria e ui i tau mawhainga le fuimu e taun uatu ua te le le vaeng o le malu malu sunako ua faatama i e le afi. O loo faa waupea sua suenga a leo leo i Victoria. O loo te ena e Amerika le faa iunga le Amnesty International o loo tu ua i ai Israelu i le solitula fono le genocide le tau mawhai e fasioti tangata umau seitu ai ngā lanu iana o sofa inga o le Gaza i Palestina. I se ripoti umi lava e tolu se lau i tūlau, o loo fōlasi a iele Amnesty International mafua anga o le faa i unga, o le faya Israelu na nei soli tūlafono i a afianga o tangata sivili i Palestina, mai iana o sofa inga. Peitai i le fono tanga faa vāyaso o le State Department i Amerika ma le autu sitala, na sao no ai Vedant Patel o le State Department e le o yaini mōni mau whaatua tuaina e wha amau ni ai le whaia Israelu o le solitu lafono o le genocide a ngai i tangata Palestina.
We have said previously and continue to find that the allegations of genocide are unfounded, but there continues to be a vital role that civil society organizations like Amnesty International and human rights groups and NGOs play in providing information and analysis as it relates to Gaza and what's going on. That does not change or alter the continued concern that we have as it relates to the humanitarian situation in Gaza.
Le sui o le State Department i Amerika, Vedant Patel. I sai tutonu i Suria, ua faali e le minister o le puipuinga i Suria, o le faaoa e le fauvale o le taulanga o Hama, o se tūlanga i le tūmau. O ananafi na tō ilaloai vanga aua le malo Suria i le puipuinga o Hama, ma faaoa ai e le fauvale lea ua faaoa fo i manisi o vanga o Suria, e au fia i male taulanga o Aleppo. Na saunua le minister le puipuinga i Suria General Ali Mahmoud Abbas, o loo saunua le vanga au le malo, e toe whaaua mai, lea ai o Hama.
I affirm that what happened in the city of Hama today is a temporary tactical measure. Our forces remain positioned around the city of Hama, fully prepared and ready to carry out their national and constitutional duties.
Le faaliliwina mai le ngangana Arapi, o le saunoanga le minister o le puipuinga i Suria, General Ali Mahmoud Abbas. Ua se fulu maratolu tau sanga le taua ele vao le fauvale ma le whainga maroa le peresetene o Pasha al-Assad i Suria, ai ua mōli mawina le amatao na vai vai o le whainga maroa e au noa mawhesoa soani mai fafo, ai meise mai le military a Rusia. O loo tūmau le talitanunga o le peresetene Farani, Emmanuel Macron, e tūmau pēa i le tofi o ia, se ia mai alo na taimina pālo taina i le paia ingale nei, Le e wha moe moe e wha toa mai a ia me o le lua fe lua se fulu ma le fitu. Ua wha te eina le pāle mene e le pāle mene o Whanrani, le pāle mia Michel Panier I se pālota o le leto e wha atua tuaina. Ma na wha alia e Iman Macron o le a ia tofia se pāle mia e sui tūlanga I a Michel Panier I se asoe le otoe mamao.
I will never take the blame for the lack of responsibility of others, and notably lawmakers who chose knowingly to bring down the budget and the government of France a few days before Christmas.
Le faliluina mailinga ngana Farani o le saunoanga le peresetene o le atunuu Emmanuel Macron. O lo tu sa meme le fainga malo I Farani le taiminei, ona e ui ua faamabae le paanemia Michel Panier, ae ele o paasia. Se tala I le tupe e whaangao yo iai le malo I le tausanga wha le tupe o muomua nei. O loo sa ilia e leo leo I Melbourne, ni tangata o loo masalumia le taumbo fai e ave wha malosi tamaiti I le taulanga o Melbourne. U whaafaa I le nei I le masina le nei ona taumbo fai se tangata po ni tangata e wha malosi ona ave tamaiti ma o loo ta ua inisi o mōri mau le whaaonga I nai o St. Van lanu paepae. O le teimi munimuni nei, o le aso lua, le, o le baaso nei. Lea na tau mawhaiei se tangata e ave whaamalosi se tamaititi I le pitunuu o Boronia. Na whaalia Acting Superintendent Paul Cripps, o le ofisa o leo leo I Melbourne, e leo iei se talitununga I leo leo, e iei ni so o tanga I tau mawhainga umane I e whaa, e ave whaamalosi I le whanau.
At this stage we are looking for four different suspects, as I said we're actively looking for links between the investigations, but at this stage, we don't believe they are linked, so we're looking for four different suspects and four different vehicles.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.